Asanya.
Dan Raz Chido.
Andy Gush.
Vidi Kadem.
Asanya.
Marisos.
Andy Gush. Ono site taikuni wange. Site taikuni. Ono site taikuni wange. Site taikuni. Ono site taikuni wange. Site taikuni. Ono site taikuni wange. Site taikuni.
Yeah. Shakin truck, yeah, bad girl. Ono sita taiku yapo nyobulenzo budi pulasi. Ngabuko somila kono za galo likatufu. Kumbe boya kutade mchitimbo lobe dumu. Chemsa na kuondo sapa na kubaka dumu. Uziride wasule nkira na kira kustreet. Kumbe salabi aditi fimine ye kubebi enji. Wakusala kono za timutamani wa doni mchivi. Kumbe boya vali mukatanga, why easy.
Ono sita taiku ni wange. Sita taiku ni. Ono sije taikuni wange, sije taikuni. Ono sije taikuni wange, sije taikuni. Ono sije taikuni wange, sije taikuni.
Money sauce.
Bagalo ngamba mwegende za balenzi bo kubala. Babeda bayaya teranga wali bulasa. Sangani iPhone na kuleka nika ITL. Majayo gamu kwa kaduka na gama antikazi ya mwiti. Na kuleka ngoli star kubane za tipito zirina.
Mwekendeleze Eje tunyuida Asasania. Eje tutambulida Antikash. Eje tukwanida Asasania. Eje tuzinida Antikash. Eje tubalida Asasania. Watunyu mirwa Antikash.
Gaya inawaka
Asasania. City doni Antikash. Ono city tycoon
Asasania.
City tycoon
Antikash.
Ono city tycoon
Asasania.
City tycoon
Antikash.
Ono sije taikuni Asasania. Sije taikuni
Antikash.
Ono sije taikuni Asasania.
Sije taikuni
Antikash.